Amaria, shagini jibo bagina atia aisha wagamisa na
amaria
your body is like tuna you know don't to shuf
Don't
to batimono,
don't to shuffle.
Sariki yake waka, Sariki waka nsama.